no degree in the building. I'm chilling with my girl Racy, you know. My boy Nura. My Dougal Digital. From Harlem to Tanzania. Ages Records, yeah. Paperwork, homie, you could catch me with the Glock strap, cock back, pop that, do them like a convertible, top back, stop that, giving out free bricks, three whips, three chicks, deep dish, V6, daddy gotta see chips, you know what my mento, SK's that'll leave your limbs broke, homie only fucking with his kinfolk, 100 grand man, A time to pinch stroke, that 4.6 float like a big boat. When fellas ask for they would get soaked. I make the clip smoke, blah, now the kids woke. Shit, matter of fact, you don't wanna get close. Trench coat Cadillac on 106 folks. I beat you brutal, homie, the heat'll move you. While your girl calling me, you don't know how to treat you brutal. I do it to you, faggot the tool of school. You is danger, I'm gangsta, baby, keep goomu goomu.
Come on. Nime hangai. Nime pata joe. Nime sote na mambo flani.
Yeah.
Nina peta na mambo shwani.
Yeah.
Nime hangaika. Nime pata joe.
Come on.
Nime sote na mambo flani. Nina peta na mambo shwani. Nilikuwa hasla, sasa mimi hacker. Nime tafuta domi yaka mingi. Nili hangaika kutafuta mkwanja. Na sasa niko poa mambo freshi. Na sasa poa nimekubali. Kwani mimi nimetoka mbali. Kuhangaika toka zamani. Maisha poa nimekubali.
Ushafam ni kid kamili toka mtaa. Laid back hustler, kiasi na ustar. Ni peni na pepa, mapenzi anasepa. Ucheja na kwepa, kama atakava kili anateka. Ni baba za the mamas, naitaja na chifanya. Baki kwa jaji, nedataja kila namna. Unanipenda sio, asababisha wangaikaji wanakwenda mbio. Sijishangayo ka wish niyo wako boyfriend. Sijikatao ka hisu unakuwa kicheche. Hizi ni mambo flani unazotaka. Hizi ni pigo gani na zanani toka mtano unazipata. Stacking goofs ajani kukamata. Na kupe toka ndani ufunguni sozo shindana jijabata. Ndivo ilipangwa wepo nikija mwenye wezo. Niteke mchezo wanja uzima ujawe na mambolezo.
Nimehangaika. Nimepata joy. Nimesota na mambo flani. Na inapeta na mambo shwari. Nimehangaika. Nimepata joy. Nimesota na mambo flani. Na inapeta na mambo shwari.